Ah, mutandiko kusumulula sachinga bitundu bya mukwano gwe masajinga abakuba jambo to wedding tebamanyiche ndi kontina winning anyway eyo tuveyo ono jadi twegweko onsaleko chikwewo kubakoyo kukubira obusimu ah engeri jo chikola ekamula maziga engeri John Peter ekubisa mpisa ah engeri jo chikola ekamula maziga engeri John Peter ekubisa mpisa ah ekubisa mpisa nengonda ebisigadde nebyesimba ebitasobola nebyegalika ah yeah nebyegalika wasinga mukeka kunyige tumba notulika akwatira kuchana buba bulumi muchenda zaina majangwe topowa zamanyo kuzanyisa basaga nolwecho nolwecha okubisu mwango togeza engeri jo chikola ekamula maziga engeri John Peter ekubisa mpisa engeri jo chikola ekamula maziga engeri John Peter ekubisa mpisa Wogo kudionga ndi kukono Kubakira onze siru wao Siri kubia kufiru wa mukwano Bwemba dengazo kufao yeah. Utandiko kusumulula sachinga Bitundubio mukwano kwe masajinga Awa kuba jambo to wedding Tiba manyiche ndi konti na winning Anyway eyo tuveyo Ono jadi tuweweko Onsaleko chikweo Kubakoyo kukubiro usimu Engeri jo chikola Ekamula maziga Engeri John Peter ekubisa mpisa Engeri jo chikola Ekamula maziga Engeri John Peter ekubisa mpisa Ekubisa mpisa nengonda Ebisigadde nebyesimba Ebitasobola nebyegalika yeah, nebyegalika Wasinga mukeka Awanukenza katudemu Imulashi nakakwatamu